waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Medicareku waa nidaamka daryeelka caafimaad ee guud ee dowladdu ay iyadu maalgeliso waddanka Australia. Haddii qofku haddaba uu xaq u leeyahay adeeggaasi, waxa uu yeelanayaa daryeelid caafimaad oo iyadu markaasi lacag la'aana oo laga siiya isbitaalada dowladda ama sidoo kale tana qiimo jaban lagu daweeyo meelaha iyaguna gaarka loo leeyahay. Haddaba nidaamka Medicareka waxa uu u kala qaybsamaa sida ay khubaradu haatan ay caddayni doonto laba qaybood. Stephen Dackett waa madaxa haddaba fulinta ee macadka Grattan ee caafimaadka. In qaybta koowaad ay tahay in qofku uu xaq u yeesho in haddaba lacag la'aan lagu daweeyo ama daryeel caafimaad lagu siiyo lagana siiyo isbitaalada dowladda.
The first one is about public hospitals. And so what Medicare means that all people can get treatment in a public hospital without having
qaybta koowaad waa dhanka isbitaalada dowladda. Marka waxa uu ka dhigan yahay Medicareku in dhammaan dadku ay ka heli karaan isbitaalada adeega dadweynaha bixiya adeeg caafimaad iyagoo markaasina wax lacaga aan shaqsi ahaan u bixinin. Taasina waxaa iyaduna soo hoos galaya qofka haddii la seexiyo isbitaalka, iyo qofka sidoo kale haddii uu dawada bannaanka ka qaato, iyo sidoo kale arrimaha emergensiga marka adeeggaasi loo fidiyo inay lacag la'aan tahay. Qaybta labaad waa qaybta iyadu medical professionalska loo yaqaano, soona hoos galaysta qaybta GP-ga iyo sidoo kaleeta adeegyada kale ee la bixiyo ee takhaatiirta gaarkuna ay bixiyaan.
What that means is that a person can go to a GP and depending on what the general practitioner does,
taasi waxay ka dhigan tahay in qofku uu haddaba u tegi karo GP-ga iyada oo arrintu ay ku xidhan tahay adeega uu samaynayo, iyadoo ay noqon karto in uusan takhtarku waa GP-gu in uusan wax lacaga uusan bukaanka ku dallicin isaga oo haddaba biilka u dira Medicareka maamulkiisa, ama sidoo kale takhtarku biilka ayuu siinayaa qofka bukaanka ah kadibna lacagaha qaar ayaa Medicareku uu dib ugu soo celinayaa qofka bukaanka ah. Hank Jongen waa afhayeenka maamulka adeega dadweynaha oo isagu kormeera adeega caafimaadka, waxauna sheegayaa cidda xaq u leh Medicareka.
People who reside in Australia are eligible for Medicare benefits, especially if they are Australian or New Zealand citizens, they're permanent residents. Under some circumstances, if they've applied for permanent residency, generally most visa holders...
Dadka degan waddanka Australia xaq ayay u leeyihiin adeega Medicareka amaba adeega caafimaadka, si gaara haddii aad Australian tahay amaba waddanka New Zealand aad ka soo jeedo, haddii aad haysato deganaanshaha rasmiga ah ee waddanka lagu joogo iyadoo taasina ay jirto shuruudo gaara oo dul saaran, ama haddii aad codsatay deganaansha rasmi ah inaad hesho. Si guud fiisooyinka dhammaan xaq ayay u leeyihiin, ayuu yidhi. Waxaa kaloo jira dadka qaar oo iyagu ka soo galaya ama xaq yeelashada ay u noqonayso heshiisyada caafimaad ee dalalka dhexmara. Taas lafteeda qofka xaq ayay u siinaysaa Medicareka, balse waxaa muhiima inaan sheegno in heshiiska dadka iyagu soo galaya ay yihiin 11 waddan oo markaani aan heshiis la galay, ayuu yidhi Hank. Waxaad ka eegi kartaa inaad xaq u leedahay adeega daryeelka caafimaadka ee Medicareka loo yaqaano websaytka waaxda daryeelka dadweynaha. Markaad haddaba ogaato in aad xaq u leedahay, sida aad isu diiwaan gelinayso waa sidan. Jidka ugu fudud ee aad isku diiwaan gelin karto waa in aad gasho websaytka waaxda adeega dadweynaha adigoo sidoo kalena dejisanaya diiwaangelinta adeegaasi caafimaadka. Meel kastana waad ka heli kartaa adeegaasi caafimaadka oo aad ka xarayn karto amaba aad ka buuxin karto. Waxaad markaa u baahan tahay in aad marka aad dhammayso buuxintaasi foomka inaad qaadato wax idea oo markaa caddaynaya cidda aad tahay, adigoo isla mar ahaantaana aadaya mid ka mida goobaha adeega dadweynaha si aad u hesho kaarkaasi. Waxaase kaloo jira qaabka takhaatiirtu ay iyagu sameeyaan oo ah bulk bill la yidhaahdo, ayna tahayna in aad ogaato marka aad tegayso meel caafimaada sida ama habka ay lacagaha u qaataan. Sababtoo ah takhaatiir waxaa jira qaarkood lacaga dheeraada qaada, taas oo ka badan haddaba lacagaha Medicareku uu daboolayo. Haddii marka takhtarku uu qaadanayo keliya lacagaha Medicareka uu daboolayo ama adeega caafimaadku, marka uma baahnid wax lacaga oo dheeraada inaad bixiso adigu la fahaantaada. hadii hadaba takhtarku uu qaadanayo lacag dheeraada waxaad ku qasban tahay markaa shaqsi ahaan lacag dheeraada inaad adigu aad iska bixiso shaqsi ahaan sidaa daraaddeed ayaa waxa haboon in hadaba aad waqti hore ogaato in takhtarku uu lacag isagu dheeraada qaadanayo iyo in lacagta midhikeerka keliya ay tahay midda uu ku ekaanayo haddiise ay noqoto inuu takhtarku qaato lacag dheeraada waa inaad ogaato inta uu qaadanayo xataa lafahaanteeda iyo inta midhikeerku uu kaa daboolayo taasina ay noqonayso inaad marka horeba usii diyaar garowdo haddaba dhanka turjumaadda haddii ay noqoto qofku inuu rabo marka uu isdiiwaan gelinayo turjumaan inuu u baahdo waxaad ka heli kartaa adeegaasi dhanka caawinta waaxda adeega dadweynaha waxaase jira qayba dadka ka mida oo iyagu aan soo galaynin dadka xaqa u leh haddaba adeegaasi caafimaadka ee midhikeerka la yidhaahdo dadkaas waxaa ka mid a dadka ardayda ku jooga waddanka iyo sidoo kaleete dadka iyagu waddanka shaqada u yimaada wakhtiyada fasaxa dadkaas waxa ay kula talinayaan saraakiisha caafimaadka ee midhikeerku in ay haddaba beddelka ay dhibaatooyin kala kulmi lahaayeen oo marka ay xanuunsadaan biilal waaweyn dusha laga saari lahaa inay iyagu galaan caymiska dhanka caafimaadka dhanka kale dadka iyagu magangeliya doonka ah ee aan xaqa u lahayn adeega caafimaadka ee la yidhaahda midhikeerka waxaa loo sheegayaa in haddaba oo saraakiisha caafimaadku ay sheegayaan inay ka jiraan gobol kasta oo waddanka austraaliya ah in hay-ado kooban oo marka iyagu adeegaas caafimaadka dadkaas siiya shinag macshayn waa madaxa barnaamijka caafimaadka mid ka mid a haddaba dhinacyada iyagu caawiya dadka iyagu magangeliya doonka ah si gaara xarunta badbaadada magangeliya doonka ee gobolka victoria gabadhaasi waxa ay sharxaysaa dhinacyada haddaba iyagu bixiya adeegaasi caafimaadka ee gobolka victoria gabadhaasi oo iyadu sharxaysa haddaba adeegyadaasi cidda bixisa waxa ay sheegtay inay jiraan haddaba adeegyadaasi inay nasiib u yeelatay victoria inay haddaba yeelato adeegyo iyadu dowladdu lafahaanteedu ay fangaraynayso oo dadkaasi magangelyadoonka ama qaxootigaana iyagana midhikeerka ka daboolaysa oo dhaqaalahaasi iyadu markaasi lafahaanteeda u bixinaysa waxaa jira ayay tiri iyadoo hadalka sii wada saddex qaybood oo iyagu markaasi adeegaasi si takhasusa u bixiya waxaana ka mid a adeega caafimaadka qaxootiga ee isbitaalka monash kaasoo isagu dadka adeega siiya iyagoo xataa aan haysanin wax midhikeera waxaa kaloo iyaguna jira qaybtannada oo ah xarunta caawinta magangelya doonka iyo sidoo kale xarun kaleete oo iyaduna gargaarka caafimaadka qaxootiga ee magangelya doonka ee loo yaqaano kabrini
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/xariijin soomaali